Ua au mai e se lapata inga mai le wha lapa tupatonga malo au wha atasi a ngafa mamata upu ile tau, le World Meteorological Organization. O se matatia I le mawalunga o le vevela o le tau I le paneta, na wha atuine I le waa o tausanga lua afe se fulu malatasi, male lua afe se fulu malalima. O le neima matatia I le matua mawalunga tele o le vevela o le paneta, o le a matua a fia I le lololangi I suinga matu ia. O le tau, ia atoai, male soi fuanga o tangata. Ona o le a fia I wha atoanga, le au wha I o tau mafa, ma le sua vai mama. Na wha alia e le sui whelau tusi au au o le World Meteorological Organization, po le WMO, Elena Manankova, o tausanga lua fesifulu malatasi I le lua fesifulu malalima, O le lima tausanga au pito vevela lea, talu ona amata on whaamao pōpōina, whaamaumaunga I le tau.
The conclusions are very clear that that was the warmest five-year period on record. We also confirm that the 2015 was the year when the global surface temperature exceeded 1 degree, and it links to the debate during this climate conference and the Paris Agreement targets.
Le sui whenau tusi au au o le World Meteorological Organization, Elena Manankova. O le tausanga lua fesefuluma le lima, le tausanga le na te nei, na upito sili ona vevela, ma na mōli mawinai le sitia o le vevela o le paneta I le tikirie tasi. O le malienga le Paris Agreement, na seti e le tapulaa I le awhai o le kasa le carbon dioxide, e pua ina I le siti o manga, e whaao ngā ina I le koale maisi minerale. E atunu u awai le malienga, a e fōlinga mai, e le aise atunu u u ausia le tapulaa. E se lau atunu u, nua saini a ao I le Paris Agreement. Na whaalia se tasio sae nisi sinia o le WMO, Omar Badua, E mālosi ilo na talitonunga, o le vevela o le paneta, ua mafua I suinga mātu ia I le tau, e pei ona tātou mōli mawina nei.
From this report, there was about 79 extreme events which have been analyzed through the period of 2011-2015, and it comes out from the analysis that at least 50% of those extreme events have been attributed either directly or indirectly to the fact of man-made climate change.
Se tasi o Sainisi Sinia WMO, Oma Badua. Fai mafata I tainga, I le lua afe se funu male tasi, I le lua afe se funu male lua, o le te tele, ma le umi o le munga la, I le continental Africa, e mai se lava I le Horn of Africa, na mōni mawinai, ia le toa tele na mā te laina, ma māli liwai, tangata e lata I le tolu se la wafe, I le tausanga e lua afe se funu male tolu, na mōni mawina I le a whaa mālosi o Typhoon Haiyan, lea na māli liwai I le lata I le valu afe tangata I le atu Filipina. Ia, ma le a whaa mālosi I le Superstorm o Sandy, lea na afiai Amerika I le tausanga na tenei. Na sāu noa fōi o Mabadua, e le ngata I na si itia le vevela,
In addition to that, some of the extreme events have seen their probability of occurrence multiplied by 10. That means a heat wave, for example, which used to occur in 50 years cycle, it can now occur in 5-year cycle.
Es la watunu o saini au I le Paris Agreement, o saini au I fo'i ai matunu o saina ma Amerika atoa I ma Australia nei. Na sa unoa le whaululunga o le Climate Prediction and Adaptation I le WMO I a Max Dilley e le to I aise teimi e whaatali tali ai. Ua liu sua vai le aisa, ua si I se I le tai, ua te tele mu ngā la, ma ua mu le tele o vao matua.
The rates of ice melting and the rates of greenhouse gas increases and the rates of temperature increases, they're very serious matter and... You know, when you just take off your scientist hat and you look at it, it's very concerning. And as we've already said, the Paris Agreement is a hugely important step. And now what happens next is going to be even more important.
Max Dilley, o le Climate Prediction and Adaptation, ile World Meteorological Organization e malo au fatasi.